Radio Pulpit, 657 AM.
Akangithathe leli thuba mlalele kuseni kungolosihlanu ngikubingelele igameni elihle igama lenkosikazi uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ke ngibonge kubahle enhlapho ukusiboleka ke leli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwenze kahle. Mlaleli ke ake siqaleke isihloko esisha lapho sibonisana khona ngokuthi singabelana kanjani ukukholwa kwethu. How do I share my faith? Ngashare kanjani ukukholwa kwami? Ziningi izinto mlaleli esingabantwana baNkulunkulu esidibana nazo endleleni uma sishumayela noma sabelana ngokukholwa kwethu ebantwini, ngoba kubalulekile ke lokho, ngoba izwi leNkosi lithi ke thina siyisibani sezwe siphinde futhi sibe usawuti weze mlaleli. Ngakho ke akumelanga sivele sithule singakhulumi ngokukholwa kwethu ebantwini. Kungakho uPetro athi ke kumele sibe ready ukuba phendula ngenkolo noma ngokukholwa kwethu ngaso sonke isikhathi. La endleleni mlaleli yokukholwa noma yokushera izwi lenkosi noma ngokukhuluma ngokukholwa kwethu, sesidibane nemibuzo eminingi. Imibuzo efana nanokuthi ingabe uNkulunkulu uyaphila na, the existence of God, ngabe uNkulunkulu uyaphila na. Abaye baze baqhubeke futhi ke babuze nangeBhayibheli ukuthi iBhayibheli kahle kahle kwenzakalani, the authority of the Bible, kahle kahle iBhayibheli liyini. Imibuzo efana naleyo. Abanye ke mlaleli base bakhuluma ke ngobubi obukhona ezweni esibhekene nabo nenhlupheko. Bebuza ke about the problem of evil and suffering mlaleli ezweni siphila kulona. Mina ngike imibuzo mlaleli engithe kuwe yiyo esidibana nayo uma sabela noma sikhuluma ngoKristu, sikhuluma ngokukholwa kwethu ebantwini. Abaye baze bakhulumeke ngamandla ukuthi akhona yini into efana kanjalo, the issue of the supernatural power. Into abantu abasibuza zona ke mlaleli enginethemba ukuthi ke nawe udibana nazo, kanti futhi ke umungadibananga nazo usazodibana nazo uma uqhubeka wabela abantu izwi likaNkulunkulu, uxoxisana nabantu ngokukholwa kwakho. Abaye basibabuzayo ngoKristu, the claims of Christ, ukuthi uJesu wayathi nguKristu elifana naloko, yinto abantu abazibuzayo kamlaleli. Abaye futhi babuzeke nangokufa nokuvuka kukaKristu mlaleli, bathi ke the death and resurrection of Jesus Christ. Imibuzo leyo mlaleli esidibana na enginethemba ukuba umngakadibananga nayo umlaleli, kubalulekile ukuthi ke ujule ezwini likaNkulunkulu ngoba usazodibana nayo ke. Abanye bese babuza ke ngokufa nje, the issue of life and death, impilo nokufa, babuza ngaloko ke mlaleni. Abanye bese bakhuluma ngokuhluka kwe-salvation, the claim of unique salvation, ngensindiso mlaleli. Imibuzo ke leyo ke mlaleli esidibana nayo endleleni nokukholwa. Kanti ke abanye ke amaKristu ngokudibana na yonke le mibuzo bese bayadideka, bagcina bathi ke ayikho lento. Umuntu ngona ibuyelele lapha ave aqhamuka khona, ayikhonzele labo uNkulunkulu bakhe bebeka bakhonza, ayikhonzele labo uNkulunkulu abo bakhonza yabanye abantu, kanjalo nje ngenxa ukuthi yena akafuni ukudideka, akafuni ukudidwa yiluthu, akafuni ukubuzwa imibuzo, uya neflow mlaleni. Gakho ngithi kuwe ke makungabe njalo, don't give up. Imibuzo ihlala ikhona njengalokho ikhona. Abaye futhi baze babuze ke nangempilo yakho, ungayibalekela le mibuzo uphume kuKristu, uhlukane noKristu. Kepha basazobuza ngempilo oyiphilayo wena, ekumele ubachazele ukuba uphila impilo yini. Ngakho ke awusoze ukwazi ukuyibalekela imibuzo mlaleli. Okubalulekile kunako konke, kumele ube nempendulo, uzazi ukuthi wena ungubani, uqhamukaphi, uyaphi. Ngakho ke uma uvilapha ukufunda noma ukuzazi ukuthi wena ngubani ume kuphi uzoba nenkinga mlaleli abaye bazofika bathi le nawe uye le abaye bafike bathi le nawe uye le abaye bafike bathi uye le nawe uye le ungasaboni kahle kahle ukuthi kahle kahle kukuphi la ngiphilelane emhlabeni bayagcina sabuza lo mbuzo ukuthi ngiphilelane emhlabeni ngcono athathe impilo yakhe ngakho ke iqiniso elimsulwa yilele umlalelo ukuthi ke kumele uzazi wena ukuthi uqhamukapi uyapi ngakho ke yiloko okuzokwenza ukuba ujule kuKristu umlaleli uma ungazazi wena ngakho ke awusoze umlaleli ujule kuKristu awusoze umazi uKristu wena awuzazi ngakho ke awusoze umazi ubani uKristu kepha wena uma uzazi ukuthi ngubani noKristu uzomazi umlaleli maqede uzokwazi ukujula uzokwazi ukuthi uyaphambili noma uyemuva kubalulekile ke lokho umlaleli usengumntwana kaNkulunkulu ake sifunde ke izwi lenkosi laphiyana ke kuTimothy waqala chapter 2 bese ke sifunda ke uverse 4 sezwe ukuthi ke umpostle Paul kuTimothy uthini ukhulumisana nathi kule ncwadi kaTimothew umposo uthi kuTimothy oqala chapter 2 bese ke sifunda ke uverse 4 othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngakho ke mlaleli akusumsebenzi kamfundisi kwaphela ukuhambisa ivangeli ukukhuluma ngoKristu ebantwini abangazani noKristu kumsebenzi wethu sonke Usiyamuzo umpostle Paul ukuthi uthini la kuTimothy. Uthi ke othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngithe kuwena mlaleli kumele uzazi wena andukuba wazi uKristu. Uma uzazi wena uzomazi uKristu and awusoze udide. Ngakho ke imibuzo leyo ozodibana nayo nengane zakho zikubuza yona uma ungathi ushatile nefamily yakhe ikubuza yona nezihlobo zakho zikubuza yona le mibuzo nabangane bakubuza yona le mibuzo awusoze udideke mlaleli ngenxa ukuthi ke uyazazi ukuthi wena ungubani and futhi uyamazi futhi noKristu bese ke umpostle Paul ngenxa ukuthi ke uyakwazi konke lokho Usethi ke singakhohle ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso intando kaNkulunkulu uyathanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso okuchaza khona umlalelo ukuthi ke uma ungasindiswanga kusho ukuthi iqiniso awulazi iqiniso likho kuwe uma ungasindiswanga Ukwabeza baye bathi ayike insindiso kwasha kwacima kodwa umpostle Paul athi ke uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ake simile amlaleni ngenxa yesikhathi ngiphinde ngiyithathe le ntamo ngiyiphindisele kubahle Nhlapho bese ngithi kubahle bahle ngiyalibonga leli thuba intambo sekwezakho baba elapha ekhaya mlaleli
From your ear to your heart to your mouth to your feet Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuis, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.